dirigible.
Yeah.
Like Mark. Hey, Nadia.
Exclusive from
Kwanza Music
Nasubira mwami kumaliotola
Nasubira mwami kumaliotola Uliji utende ava nukwa belele kupona abanto njena Uliji utende ava nukwa belele kule mega moto njena Mamba baba Kamulanga lino hati noti rijipo Kamulanga lino mwajoka kusiro From hero to zero
Bula wagusingira kagwa yuga gasamu
wenu
kolanga lino chilicho mwagali kutugumana mingalato ya mumana mano mwasema mwasema mwagali watoka mula mali mwagali kusala ula wakapenta mwagali watoka mula myota mwagali kutugira kutugira ina baswanga na bajende kolanga walunda kasugo mujibanda kunuka yabu jenda wale awale awale we
mbo Achale with it up, Basa, Agobe, Oda, Gatunua Bo Magogo.
Achale with it up,
Luguaya, Luguaya. What you call it up? What's the name of the
game? What you call it up?
Luguaya, Luguaya. What you call it up? What's the name of the
game? Achale with it up,
Luguaya, Luguaya.
Yahweh,
what you call it up? What's the name of the game? Why are you calling out?
ni benga de we
Talumwa gaika
Ya ma jere man Heavyweight champion in the building Superman punch Yayo Mkwaba na bajende Nasi ya nene muye
Bye Boom
Peji nandi na malete shiga bwari Andu potao Ugan sandi me ulari gansamwini
Oh, and you are chilling with Chongo music industry, you are chilling with bosses.